Amawubo 34 verse 1. Ngizawubonga uJehova ngekhathi zonke, ukudunyiswa kwakhe kuyakuba semlonyeni wami njalo njalo. Verse 2. Umphefumulo wami uyakuzibonga ngoJehova, abathobekileyo bakukuzwa bajabule. Verse 3. Mthuseni uJehova kanye nami, siphakamise igama lakhe kanye kanye. Verse 4. Ngamfuna uJehova wangiphendula, wangikhulula kulo lonke uvalo lwami. Verse 5. Babheka kuye phezulu bakhanya ubuso babo abusoze bajabha. Verse 6. Nasi sihlupheke sakhala, uJehova wezwa, wasikhulula kuzo zonke inhlupheko zaso. Verse 7. Ngelosi kaJehova iyamisa nxa zonke kubo bamesebayo ibakhulule. Verse 8. Izwani bona ukuthi uJehova muhle, busiswe lowo muntu ophephela kuJehova. Verse 9. Mesabeni uJehova ninabangcwele bakhe, ngokuba baswelutho abamesabayo. Verse 10. Amabhongo ezingonyama ayaswela alambe, kepha bafuna uJehova abayokuswela lutho okuluhle. Verse 11. Zanini bantwana ningilalele, ngiza kunifundisa ukumesaba uJehova. Verse 12. Kumuphi umuntu othanda ukuphila ofisa izinsuku zokuba abone okuhle na? Verse 13. Londa ulimi lwakho kokubi nezindebe zakho kuko konke ukukhuluma inkohliso. Verse 14. Deda kukho okubi, wenze okuhle, funa ukuthula ukujonge. Verse 15. Amehlo kaJehova kubo abalungileyo, izindebe zakhe zikukho ukukhala kwabo. Verse 16. Ubuso bukaJehova bumelele nabenza okubi, ukuba achithe ukukhunjulwa kwabo emhlabeni. Verse 17. Labo bakhala kuJehova uyezwa, uyabukhulula kuzo zonke inhlupheko zabo. Verse 18. UJehova usethuza nabo bonke abanenhliziyo eyaphukileyo, uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Verse 19. Ziningi inhlupheko zolungileyo, kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke. Verse 20. Uyawagcina wonke amathambo akhe, alaphulwa ngelilodwa kuwo. Verse 21. Okubi kuyakumbulala omubi, abazondo olungileyo bayakulahlwa ngecala. Verse 22. UJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe, akakho abamethembayo oyakuba necala.